walk with them.
Riames genje, double genje, niku sere, niku genje, nimekwaria wambwegze.
Ayo Chino,
Bogi genje.
You a genje.
Swali moja nyati leo kana shikia wapi. Mali safi baby leo unabebwa na nani. Venye umebeba sunajua niko inani. Nikiwa maji huwa sichagui rangi. Leo tuko na watoto, nisikuona ukidan solo. Mkulima lima poko, hibaridi ya Nairobi nataka toto.
Nataka toto. So we do it like this.
Amanguna, amanguna, wote wote get down.
Mwenye club kiongo, siwani kiongo.
Nimesema pewa chupa get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama.
Kama kawa nimewola na wazingting. Na mirista zina floki Mississippi. Nikisnadi wanajua siku tiffin. Niko hitha ya kutise mangwariti. Tuna boss easy juni inting. Inadisi ya time this man no kingpin. Usitake jua riambes wa pingr. Niku vibe na mapachu na machingri. Juya staff ame yako ame sok. Lista igenje inawanywa kuza kichok. Bompa, bokala, waini ya mdagala. Kabaria, undercover kujichapa na kala.
So we do it like this.
Amanguna, homanguna, wote wote get down.
Mwenye club kiongo, siwani kiongo.
Nimesema pewa chupa get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama. Niko chakap lakini njotule, njotule. Kanindai miu soma na maflet. Nina kalenda kwangu kwa unataka date. Leo hadi paka ya mkamba iko wet. Ko ndiko kwenye wallet.
Wallet.
Leo kuwateka iko kwenye budget. Nitalipa na Mpesa, wacha watu wakate. Lete task na jean hapa tuko pate. Vodka kwa mdomo wezi sikia achu. Yako inatingika tukisimama statue. Niko kutu tunaweza nzia kwenye lu. Tukamalizi egeja juu ya curfew.
So we do it like this.
Amanguna wote wote get down.
Mwenye club kiongo, siwani kiongo.
Nimesema pewa chupa get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama.
Nikiwa matings, utanikosa na tings. So sick na si ati tuko hospital. Shika ase tukana shima afiri. Piga mileage shash kiko frontline. Kaki nice utema kukaanza. Wako too late juu sindo my latest. Aluwanda asha paka ya ni bleacher. Siezi band ya ni kusnadi kwa bongi. Umebeba nyagu kumbe we ni tanka. Kuzilate ni lazima mtapaka. Ukileta beef sima vegetarian. Aturia unyagu sema masku.
So we do it like this.
Amanguna, homanguna, wote wote get down.
Mwenye club kiongo, siwani kiongo.
Nimesema pewa chupa get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama.
So we do it like this.
Amanguna, homanguna, wote wote get down.
Mwenye club kiongo, siwani kiongo.
Nimesema pewa chupa get down. Mata pitisha, gode imechachisha. Kama ngoko amedai, chuma ndani lalisha. Tingisha kinyama, tingisha kinyama. Kama umebarikiwa, tingisha kinyama.
Tingisha kinyama, tingisha kinyama.
Kama umebarikiwa, tingisha kinyama.